ensisinkano wakati wakachika kebio kulonda na abebio kweli nda hatina babachikida babuganya kuntebio wa president Mugwanga ya itidwa sentewe wakachika kebio kulonda Mugwanga umulamuza Simon yabaka mamujini okuteme mpendo kumalawo kusiko Mugwa egenda mumaso kuchitebe chakachika kebio kulonda elomu sasu wa Ferdovico Mukasa katusigire kuchifana nyi kubirio
ensisinkano eno ekyagenda mu maaso wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda era nga omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yagikubiriza ng'ali wamu ne bakamishonazi ab'akakiiko era nga ebibiina by'ebyobufuzi bikiikiriddwa mu nsisinkano eno ate eyo poliisi ekiikiriddwa akulira ebikwekweto mu kitongole kino ekya poliisi AIGP Frank Mwesigwa naye nga mu kugula ensisinkano eno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agambye nti akakiiko kaisa ebiragiro ebirina okugobererwa abo bonna abeesimbyewo okuvuganya kuteebwa pulezidenti nga banoonya obululu kyokka kyagambye nti kyewuunyisa okulaba ng'ebiragiro ebyo n'ennambika eyabaweebwa abamu tebagigoberedde.
We issued guidelines governing how candidates are to conduct themselves in this country. There are certain acts that we unequivocally prohibited. Proceed should be avoided. They are carrying out huge processions along public roads. That one we say is non-negotiable. The candidate is at liberty to drive to the designated venues where he or she or he, we have one he is now, taking the presidential, has designated to carry out his campaigns. We expected the candidates to find the supporters at these venues, as we have seen some candidates today.
True. Sisinkano eno ekyagenda mu maaso era tulindirira ebigendo gibaamu nga wano abakiikiridde abeesimbyewo okuteebwa pulezidenti basuubirwa okwogerako ne bannamawulire era ebisingawo tujja kuba tubireeta mu mawulire gaffe nga bwe gatambula.